fikradda guud ee gaabka walbarashada gaarka ee NH. Muraadka way waa in la kasiiyo fikrad gaahan oo ku saabsan gaabka walbarashada gaarka oo aad ku fiirsadaaso marka aad akhrisayo nidaamka badbaadada ee New Hampshire. Way jiree ilooyin dheeraad ah oo kila lifaagan oo koo kaalmayo in adiga likoyto faham dhammaystiran oo ku saabsan walbarashada gaarka. Gaabka walbarashada gaarka way weheliya tillaabooyin gaar ah taasoo mid waliba shuruudo gooni ah la dareerto. Tillaab walba oo hannaanka walbarashada gaarka way weheliya gaab adi ii iskoolka degmada isin aan isla wada shaqayn lahayteen. Hannaanka walbarashada gaarka way in tixinayaa aqoonsiga hawlgalka ilmooga sharciga NH ED 1105 gudbis sharciga NH ED 1106 qiimeyn sharciga NH ED 1107 go'aanka xaq in lahaanshaha sharciga NH ED 1108 horumarinta ii ansixinta IEP sharciga NH ED 1109 meelaynta sharciga NH ED 1111 dabagal ii muraajaco sanadka IEPS sharciga NH ED 1109 06 hasuusin haano kumid ah kulameedan liiso koobi karo hanaanka walbarashada gaarka way weheliyeen muraajaco sanadleega IEP emailenta taasoo kisalaysay macluumaadka sida qiimeyn rasmi ah iyo mid rasmi ahayn indhi-indheyn iyo horumarka ee kisuubi yoolka iyo ahdaf deeda IEP waqtiga li roogo aqoonsiga halowka ilmooga qof walba unugii iyo ka shakiyaan in usi iyo gabto itaal darro ama gabo baahi walbarasho gaar ah in soo diri karaan waa intaas dheera iskoolada degmada oo dhan ee isticmaalayaan gaabka walbarashada gaarka ah way waa in helaan eddeeyaan oo ii qiimeeyaan dhammaan ilmooga linkshaki itaal darro da'diyoona ato lama ii bar sanajir ama kuwiin laakiin ku yar lamaatan ii kow sanajir liin hubi in ilmoogaas lii hali lii edaayi oo ii helaan adeega in baahayin ki wareejin ii go'aan ki wareejin maddii ada macalin ama lankaleeta ku shakiyay in ilmo gabaan itaal darraan oo in baahiyo walbarasho gaare iskoolka degmada way lu ku fadeeyee in soo wareejihii oo wareejinta ku koyto qof adii in ka ahayna oo nagada koro macalinka ilmooga isla markiiba qoraal ahaan ayaa laki soo wargeliyee in wareejin la suubi kulan go'aan wareejin kaasoo adina laki marti qaado doona waa in tome ii shangay gudaasho lii gobada laku bilaabo maddii gudbinta lii hali. Kulunkan dhammaan kulameeda kooxda IEP haato way waa in la gobada waqti saacad email adii ii iskoolkaba ka heli kortaan. Kooxda IEP way suuragal etaa in ii go'aamiyaan inin jirne wal tilmaamo in unugaa in gabna itaal darro oo anin baa hinayna bahay gaare ii adeegyo. La hiriiriyo oo waqtigan iskoolka unuga iskoolka si kaleeto adiga ah sida adeega walbarasho ee aadiga kii kaalmooyo koro. Hokaleet, way go'aamiyayaana ini jarto sabab kaleeto oo linku shakiy in unuga suura gal eto un isi gabo itaal darraan oo in baahiyo ini li qiimooyo. Iskoolka way waa ini kisiya digniin qoraal ee go'aanki kooxda IEP. Ogeysiiskan way waa ogeysiiska qoraalka hore ee kisharahan bogali ee buugiraagan. Haddii kooxda IEP go'aamis in imtixaan dheeraad muhiim lihin baahiyo, maddaa sidoo kaleeto ogeysiis qoraalka hore way la socodi doone ogolaansho waalidiinta si qiimeyn shaqsi kasta oo lihin baahiyo lihin suubi fadi si lihin ogaado haddii unuga qabo itaal darro caafimaad qiimeyn. Maddii ilmooga la fadow in lihin tixgeliyo walbarasho gaar ah ogolaanshahaaga oo qoraal ah iye liifade ka hor intii leen qiimoyn iskoolka degmada iyo goobadee qiimeynta adda walgarashkiin ka baxa uma jiro lan intaba baran oo shahaado ama batanta qiimeeya haysad imtixaan ku qaado. Ku dambe maddii iskoolka degmada helaan ogolaanshiga ah oo qoraal oo qiimeynta ah. Qiimeynta in ka horreyto way waa in la kala dhammaaya lihdan bari gudaasho. Dib in qiimeyoonka hoola qiimeyowka may waa in la ka dhammay lihdan bari gudaasho ogolaanshaga waalidka ka dambe ama gebagabada dheereyowka oo in ka badanayn 30 bari. LEA may waalidiinta sii doonana nogol kumida qiimeynta imtixaanka lankii bii ii warbixin linku fiirsadaw 5 maalin ka hor inta shirka kooxda IEB algobana oo qiimeynta ii warbixinta laku fiirsadaw Mareykanka ilaa waalidiinta 5 maalin ka hor inta shirka kooxda IEB algobana oo qiimeynta ii warbixinta laku fiirsadaw ii liku doode LEA may bii doonana warbixintii uyu oo indiyaara waalidiinta too boostada Mareykanka ilaa waalidiinta ii LEA ki helayaan inay gaab kale ku diraan hoo ad in ka qanacsanayna qiimeynta iskoolka degmada gobadeen way iskoolka degmada ku codsadee kortee in ka siiyaan qiimeyn walbarasho oo madi bannaan kaasoo adi garash inkin ki fadhin hooba qiimeynta lii dhammeeyo mayla ku siiya qoraal kooban qaybta go'aan ku deerista xaq in ahaadowka ii itaal darrada madi qiimeynta lii dhammeeyo kooxda IEP way isticmaalaasay macluumaadkaas si in ogaata haddii unuga xaq in leeyo in helo walbarasho gaare ii in kale si xaq liinka helo unuga way waa in gabaa itaal darro oona in baahiyaa walbarasho gaare ama walbarasho gaare ii adeegyo la xiriira manfa walbarasho madaas unuga way liin tixgeliye hal ama mid kumide nuucyada itaal darro gaare oo ka qoranto heerka NH1102.01T. IEP may waa in kulumaan siyeedisanaba hal mar si go'aan un ku deeraan xaq in waalidowka walbarashada gaarke. IEP soo saarowshe 30 maalmo gudaasho walaagii ku dambeeya kadib madii la ogaado in unuga xaq in leeyo walbarashada gaarke kooxda IEP kulumayaan si unuga linka qorsheeyo barnaamij shaqsiyadeed ee walbarasho oo linka saw Individualized Education Program IEP IEP-ga li soo gaabi mataabagalow ilaa intii adi ka ogolaato oo adi saxiiso kooxda IEP way la socote qeyb gaara oo liska rabo oo ka goran heerka NHED 1109.01 E1109.03. mar haddii unuga haysado IEP muraajaco dib in fiiriyayana kulanka kooxda IEP sanadkii 1 nibir unuga way waa in kuweelo meeli IEP ka heliyeen maddii sanad iskooleedka bilaabidaw ogeysiis goran oo kooxda IEP kulansho ah in laku siiyo uu in ka yaraan 10 maalmood ka hor intii kulanka lii gobana ogeysiiska inii ki jirawo waqtigii ii meelo kulanka ku kidhiyo muraadka ii liiska dadka kooyayaan ikhtiyaarka waalidka ama hay-adda shaksiyaadka kale ee ilmi in leh ama waaya aragooni ah oo la xiriirta unuga oo in iska jiraan adeega la xiriirta shaqaalaaga si ki habboon ii mar walba oo habboonta unuga itaalka doron liki asuumi kore iidoo lin baahane may hushmad in ataa waalidka inii laku wargelay iskoolka muddo hore hoog ii asuumaana langdeeri ama dad kooyow kulanka go'aaminta meeleynta walbarasho ka dambe madii IEP la soo saaro kooxda IEP kulumaan si liin go'aamiyo meeleynta meele inka egaa kooxda IEP kulumaan si liin go'aamiyo meeleynta meela inka aagibada yar LRE meelaasoo unugaaga ku helo walbarasho gaare ii adeegyo la xiriira sida ka geexan IEP shay hirgelinta ii dabagalka waalidiinta mutacalimiinta ii dadka kaleeta ee kaalinta kilayaan in la socdaan unugaaga horumarshe ee markasta iyo in hubiyaan baahida walbarashada unugaaga in la hagabtiro haddii soo baho walwalki saabsan walbarashada unuga. Way isturagale in kulan kooxda IEP loo codsado oo ballan daahitaan in lahayne la godobo.